Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu batadde ku nnenga ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA okuvaayo n'alipoota ey'essimba eraga butya bwe kyeteeseteese okumalawo ekizibu ky'omuliro ogususse okwokya obutale mu Kampala ekireka abasuubuzi nga bafiiriziddwa byansusso. Kino kiddiridde mu lutuula lwa Paalamenti ababaka nga bakulembeddwamu owakalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu okulaga obutali bumativu nga KCCA bw'etakoze kimala okumalawo ekizibu kino eky'omuliro n'okusingira ddala mu butale obw'enjawulo oguzze kufiiriza abasuubuzi.
Many people are constructing storied buildings in Kampala. Do they have water hydrants? How would you help this challenge? When we had a fire gutting schools, Ministry of Education had a lot of directives on schools having fire extinguishers, and indeed it has solved some problems. But these people continue crying to government to help them, and we are not getting good information from government. Do we know what is happening in the KCCA? A lot of markets are getting catching fire, and people are losing a lot of property and money. And what can it be done in that case? Madam Speaker, as we talk now, owners of these markets are putting back their structures. But what can KCCA do?
Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Annette Among naye yamulugunyizza ku nsonga eno era ku lwa gavumenti ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ategeezezza nga bw'agenda okusinkana Ministry of Nizuba ku nsonga za Kampala nga bali wamu n'ekitongole ekya KCCA ku nsonga eno okubaga alipoota ku wa we batuuse na ki kye bateeseteese okulaba ng'ekizibu eky'omuliro kinogerwa eddagala. Wala ababaka era basabye KCCA bw'ebeera etaalipoota ku muliro guno esseemu n'okunyonnyola okutuufu kwanaali emabega w'okumenyanga ekitundu kya katale akasente bali ku ddembe owino ko n'okugobaganya abasuubuzi nga we twogerera balina ebibuuzo bingi ebitaliiko kuddibwamu. Bano nno nga bakuliddwamu akulira oluddo olwabula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Joel Ssenyonyi ko n'omubaka wa Nakawa wa East era nga ye mmeeya omulondo wa Kampala Ronald Balimwezo ategeezezza nti abasuubuzi bazze nga baddukira gye bali nga balina ebibabuuzibwa wabula ng'ebiddibwamu bitono ddala.
KCCA went there, the leadership, and they said we have arrested those who were participating in breaking of a part of a building. A short while later, a few days later, KCCA now went back and they said these people they demolished in a not very good way, so let's finish the demolition. That was KCCA itself. I think that the Minister for Kampala needs to tie that into the report that she's going to bring.
So we need a thorough report from the Minister. And maybe, right, Honorable Speaker, it would be even much better for you to constitute a committee to investigate into that matter.